Nyongon kuman nyongon yon koro chera bi, soroma, nege nye konanton la, Washington, doko kun kelena, ka koni Donald Trump ka fangasarati bandoye, ani prezident Sugandile, kura Joe Biden ka kalikasyen bolodali ounye. Demokrati politiki ton, deon ka chayali fe, wasa blon duguma so la, bi alayini wale yali yamaroya. O kalata bi kongre tabolo da sariya fe, ka jamanatiki bi nanina ni duru, ka fanga posili bara koroche ni oye asien folo ye tarikula demanatiki ka jalaki sienfla kongre bolo demanatiki danka Mike Pence minka fanga sarati bantolado ye alase kunu ko aletna saria demugani duruna demana saria sumba bi mil latige akola waju noye ka latige ko demanatiki desera ka kabla kum bato republican wasaden duru ye ajira ka foko ulubina kalata ni demokrati ujaye minu chela Liz Cheney republican ka nyamgo doye kongre duguma bulo farala ale demanatiki dankan koro Dick Cheney demusoye Nancy Pelosi wasablonchini nyamgo ye akakritike la otokola se munu mbina akukanko kiri sanfe bulon la noye senaye ni anyamgo ya be republican bulo Kato Alamo, Texas Marala, Donald Trump ye ikanto ko niye sirijuru la nyini ye. Ama jeni dokun temene kewale kotigi ama Amerik jamana wasamplu mbala. Ofanana ko ma sitina abali kaka sarati laban. Nasrawera la, President Sugandile kura fana ye lafia anibasigi wati waju jamana deuma.